ZambongaMusic.com. Lipina Zambonga.
Yeah, the young rap, the young wazera, Brunette, John Jolly, yeah.
Slip Daddy.
The rap machine. If it's not yours, don't take it. If it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it. If you don't know, just be quiet. If it's not yours, don't take it. If it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it. If you don't know, just be quiet. Samutu kisamutu house chineba ukala kaza house nalubilo sitole likukala kanja siseki utaka uskakola mukatia mbutu tuye pepo maloba kushwa kukala ganja sapili. If it's not yours, don't take it. Samutu mafelelezo mana kuna take it. Zabatu kizabatu shimbe zotu ndanesu zafilizi kakublai sisa zotu ndamesu. Sabubeli siye zili tiabazesa kuwami yomu hulu wakubiza kulitia azu sakuwani. Itcho zgulu na niliku teno sakubami mwakutula kushwa uyoba ninja yesa kuwani. Sabula lulitiabazosa zibi be quiet. You can't spell before neube ya be quiet. Mutu asika kufakulinga si kingeli njaisika kuchela na mayao si pingeli. Sabune avoid kuwatia watia kwala silomo. Sita maili usina jipi ukawa sinono. Simateli kweza zosa zibi kala silomo. Hausa swali pilu mwagemu kazwa zilomo. If it's not yours, don't take it. If it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it. If you don't know, just be quiet. If it's not yours, don't take it. If it's not right, don't do it. If it's not true, don't say it. If you don't know, just be quiet. Usia sanyili tiabaza kukukandekela. Woki mushimbo walipuzo se wika mbekela. Upilo kile wili kima wini maruzi. Usituli mila oya imini kima ruzi. Vikazo sikavelekela kiza kusepa. Wakona kozi na telu wa nginji neva kiswempa. Neweza lazi itumbi ubefela mwaku. Usise ya chamu ndiambia usunzize mwaku. John Jolly
Feli J Kiufi Team John Jolly kwa system. Yeah.
Download it at bongamusic.com.